le jatte syndicat mabbe kay odo nyalama mo system mudun ana le habbo fewde nyaw covid 19 yambinama le ridi mali wattumo jangnobbe nan gondi etelaji kewde beedare sifa ngurna mabbe de walana jangnobbe hulti na jogi dun telaji bangal sutagule torraji fewre mabbe wonande gube kaptoje ceddana usman almudu kanko woni horejo fedda humaninde leedindi bangal landinal yambere joylir octobre hertanane kambe jangnobbe be
sabe aujourd'hui l'enseignement
dulla wiide fi wakkat jun o gilla e fuddore hita 2019 fa warde joni ele arnarndu fuf tidal mawdo na wodi bangal ko wete covid 19 sabe hande tiagal o nyaw o leedi malindi na edun tidal mawka ndena latido sababu cuddi jangnire fewde kudama le sahal e wuddu kay no kuji goddi leedi ndi e dade e sutali jangnobe wakkat jono soni je alhaali guldo o ene baw jati wiide jangnobe yambinan dun ele tialaji mawdi fa wakkat jono golidibe amen yogabe ana e juude yogabe mabbe jati yonki mudan dike e dido e madraji di ka dum fofa tawede minen beltani sarne kambe lamkobe hebe be sa min kawli do gotum bangal njoddeji jangnobe be
rémunération du personnel enseignant
ka dum fofa tawede de do yambere wari e wottu mo sarbe suka be lekko hewbe kanyi ko moni be kabar jonde lelidi mali na gulito e sifa jande leedindi e bi mabbe ko hewi na serti sifa jande joni e den kedana yakuma dambeli kanko ni secrétaire général fedde mawde dental pelle sarbe suka be lekko leedi mali soni mi bultiki no haniri mi torran yimbe le hewbe sabi jande den joni walda jangnobe den be buri do woddi jangnobe hande be no yimbe bamata jande den walda fe joni wana goto fuf latono jangnowo sabi wattu meden min tinnoto yalla min lato jangnobe wakkat jun one yimbe garantan sabi ngala goddo ele dubi 70 72 lede kirundirde meden be fuf iwde senegal yade cote d'ivoire fa yottare gabon li mali warano bamdo jangnobe battatan be do na andani sanne golle o e wattu amen minan fay goto hilla ko non golle don o mo jida fuf ko yidi latade yo jangnobe tabene be do didon ko manibe kabaru jande leddi fuf jabani jati wede yalla suka be ko be na bedro famu yalla jande jidi dun na huncena hore leddi mali an hani kabaru jande jidi fuf yawte kedana fa hande usman almudu ne andi wede almusadaji jande anatiidi komi ekintinta le watu jande amen na yada e sifa jamarende dano so ekintingul wala tan kanko jangino o hedoto tiagal hota famu ko hewi bangal jande mo totata netta sanete kare non wuri wakkat juno dulla feewide ko min paminta ele ekitingul amen ana serti sanne ele ko min kani hinnade jandeji di kambe lamkobe hani drande kabaru jandeji kambe jangnobe yala e mbawa hinnade himmeji bibbe leedi mali batta wayde gouvernement e kanyam ministre humanide jande fedde landnalde bantini imadraji yambereji di fa lewru decembre warorundo.